tell it rapper. It's all about mom, man. I love you, mom.
You're my everything.
And you're my queen. Love you, mom. Natamani nianze cheka na ikuta tunalia. Mwele una wewe seka ili neno kulisikia. Mikweli uliteseka mpaka hapa lipofia. Da, thank you mom kwa yote ulonambia. Weni Mungu pekee wa pili kwenye dunia. Acha nikupe sifa mana weni malkia. Tena shujaa mkubwa yani modern rupia. Pole mam kwa nyuma ya lotokea. Yani tena sahau haya wezi jirudia. Hasa nikikumbuka dad alipokimbia. We ukututosa ndolo zidi kutulea. Ulikesha usiku na mchana kutugara mia. Walo shinda kula nyama situlikula bamia. Dad tukendelea la Mungu akajalia. Mungu swathumani my dad akajirudia. Still ukampa chance msamaha ukampatia. Hivi wewe ni nani kwenye hii dunia? Yani mfano wa nani? Walai sijasikia. Pasa lana kali yule aso kusikia. Tena atupe mbali Yeso wa dunia. Mana akibakia ni bonge la aramia. I love you mom zaidi ya taya dola mia. Uishi maisha mrefu zaidi ya miaka mia.
Zaidi ya miaka mia.
Sometimes mina waza dinalia. Wipo wako mama mina jivunia. Siwezi sema kitu zaidi ya kuku. Kitu kwangu najivunia.
Get it special kwa mama. Na lazo malipema pepone kina mama lotangulia mbele za haki. God bless mama. God bless mama. I love you mama. Got you. Haka hapa lipofia ukweli nisha utambua. Da, sorry mom kwa baya lo kutendea. Mimi likuwa mdogo wa mjinga sikujitambua. Lisema mengi sana kuso hii dunia. Yale na yaona haki ya Mungu mina pia. Moyo unanyuma nikikona unalia. We vumilia mwanao nisha kuwa. Keep on pray for me so that I can be the one. Please be with me up to the end of this way. Forget about it yesterday. Yesterday is different day. Yesterday can be today. And yesterday is another day. And yesterday is a better day. You cannot change it yesterday, but you can do something for today. Where is God? God, where is you? Cause I'm still struggling and looking at you. I made a promise to her that I'll never give up. On my knees, I pray to God every day when I wake up. But I look up, I thank God I'm gonna build up another life for mom to all the way up. Let me tell you this, you're my everything. And you're my queen, more than anything. Do you got me? This is really thing. Let me speak this. You hear your Robin, no me, don't me. Read that, man, the song and hence it's amazing. Got you, man.
Sometimes me na waza dinalia. Wipo wako mama mina jivunia.